Ay. How is it with Uganda?
Hey, it's my beam.
The same we are stressing it to get. Nga DJ and the Wally. Wamachi baby 20K. Kwa DJ and the Tandise. Kuna wakubira mizika jiwa nyumira. DJ and the jiwa nyumira. Kuna wakubira mizika jiwa nyumira. DJ and the jiwa nyumira. Talente tafe ya zikuza. DJ and the tu ya zikuza. Fe talente tafe ya zikuza. DJ and the ya zikuza.
Nabasa wanga writing amonyi mane writing. Katina funa choice. Yellow friends, to collect things, put your watch your this, baby putama, fine to be mafia. Yes, I was a deep to collab to let me salvam. Ain't no sad dam, your traffic jam, I will tell your mom. Chinda pakachini, mam to the money, put a jodo money, with the mafia, treba kwata to putia and jagala kuvele niya. Weta leta bia, tisabia putia, and no sawaya mazina, zanya buri korina, weta leta bia, muno sagala musigala katikla.
Ona wakubira mizika jiwa nyumira. DJ and the jiwa nyumira. Ona wakubira mizika jiwa nyumira. DJ and the jiwa nyumira. Talente tafe ya zikuza. DJ and the tu ya zikuza. Fe talente tafe ya zikuza. DJ and the ya zikuza.
DJ and the scratch the machine. Yana biwala musutuke tunyonyemo. Aba chakala mchakalenga wimba kuba.
Ay. Kati tozi analiandi sana tulu nyamize. Tuli na buti kani usi kwizi. Na ye ande why do you tizi. Kolo no tagenze kutizi. Ono muniga tomu wasi pesi posingo yogila boke zinga tomatira bambi. Neche na kulo sepo mazima walai yeah.
Walai yeah.
Ono wakubira mizike jiwa nyumira. DJ ande jiwa nyumira. Ona wakubira mizika jiwa nyumira. DJ and the jiwa nyumira. Talente tafe ya zikuza. DJ and the tu ya zikuza. Fe talente tafe ya zikuza. DJ and the ya zikuza.
How is the dreams Uganda? Ugandan dreams. But yeah.